wanadamu. Yani tena nimefahamu, mapenzi ni chakula cha hamu. Kuna muda nangata na lamba na nyonya hadi kwenye tamu. Yani msone na tundika, mapenzi ananvaibisha. Na hata nivuruga yanya kisema nyache nimekwisha. Niko najichunguza, nini nimepeleza. Kama nikozi ya mapenzi niende Tanga kuongeza. Oh baby,
hello my love, are you okay? Hello my love, message we na jisiji. Hello my love, are you okay? Hello my love, mweza kona umba.